Mwendo gwa abantu abatawulira gutandise okulaliikiriza ebyobulamu okusinziira ku akulira eddwaliro lye Kawolo Hospital mu disitulikiti ey'e Buikwe. Ngono ya administrator Haruna Omala agamba nti embeera ekirwadde kwe kiddukira ebitundu byolekera bina ku buli kikumi nga kisinza kweraliikiriza nnyo abo abali mu myaka egyenda gikula mu kusuulama n'okutulula. Bituukiddwako mu kukuza olunaku lwa bakiggala mu ggwanga olusookerera ddala. Omukolo guno gwateekeddwa Association of Entertainment of Clinical Officers of Uganda era ng'omulamwa gwabadde gwakulaba nga bajja obuweereza mu malwaliro ne mu bibiina olwate budde mu bantu. Ssenkulu w'ekitongole kino Kiwumulo Melissa ategeezezza nti obulwadde obw'engeri eno bwekuusa ku butamanya n'ebikwata ku kirwadde kino kyagamba nti ne ssenyiga oluusi mu baana ayinza n'okuteeka ebyo ebikoyo mu matu olwate abaana ne balekera okuwulira. Kweddwaliro lya Kawolo Dr. Kiberu agamba nti ebiteekeddwa okukolebwa kwe kwekwatira awamu okusobola okutangira engeri zonna eziviirako abantu okulwala.
Era nga bwe gamba okubalira mu pasentegi kyangu bw'olaba ng'ekitono naye abantu abalwadde oba abalina disability eyo bangi Uganda. Naye mu Uganda bw'otunuulira ba doctors abakola
abakiggalaokuliabaatunya
obulwadde
batuyinza okulaba
dokita omu
anyanze musawoka wamu n'ekitongole ekya Association of ENT Clinical Officers ne ba Otolaryngology Society of Uganda tuzze okujukira olunaku lw'abakiggala mu ggwanga lyonna. Obuzibu bw'amatu ensangi zino abantu baffe tebafunye nnyo knowledge ku nsonga lwaki ensonga zino zibatuukako naddala matu. Abalwadde bano tebafunye enough sensitization oba awareness ku ndwadde zino ez'amatu. Eta ssenyiga n'olwekyo ssenyiga ono ayina engeri gy'akosaamu amatu abalwadde ne babeera nga tebawulira bulungi abamu n'ababyamatu. Ekirala abaana bano bateeka ebintu ebitasaanidde mu matu gaabwe. Ensonga endala abantu bano mu communities eyo tebamanyi wakulaga nga bafunye obulemu ku matu mu nnyindo oba emimiro. Abasawo batono nnyo ddala eyo abakwatagana ku nsonga zino ez'amatu ennyindo n'emimiro. Era twongera okwowoola gavumenti tune mu nsonga zino abasawo bano babateere eddala okuva mu health center tu paka mu anyanze musawo Kiwumulo Melissa wamu n'ekitongole ekya Association of ENT Clinical Officers.